Yonga tuvuddeyo gavumenti yasabye bannayuganda mu bibiina eby'emyoga eby'enjawulo mu ggwanga okwettanira enkozesa ya tekinologiya ow'omulembe kiyambeko okwanguya mu nkola y'emirimu gyabwe awamu n'okutumbula obwerufu mu kwewola ate n'okutereka ssente. Bino byogeddwa amyuka mubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kassanda Saulo Kityo bw'abadde aggulawo olukungaana olumalako omwaka olw'ebibiina by'emyoga 18 mu tawuni kanso y'ekiganda disitulikiti y'e Kassanda. Luno lwategekeddwa aba Microfinance Support Center era wano RDC w'asinzidde n'asaba abantu abeewola ssente z'emyoga okuziteekanga mu bintu ebyo ebibayamba.
Uwe mungkore nkade kati mwuri za abadu emiti vya nabia nabia nifuse vya akora chi mpia vile gondaga kuata kumiogaja fene ntambuza ya avyo pio nabia teke wa mubi umabikari magazi pio nabia na bamemba nina ne, nini za mwe zona zona ziteke wa mubi umabichi bikari magazi atipo unobi teka yo murunji nuoteka yo nenamba ye simu nga goji lina pio nevi tambula mchibina choja kubango vifuna kusimu yo ulirunaku kumoga kwa fe wafunye chino. Omoga kwa fegu wafunye chino. Ngabuli memba akorachi. Ateke ina. Sosi wakule mbeze muka. Echitu chino chile tawo uwerufu. Nao memba wechibina chemo ogogo manyenti. Echibina change wano wechikozechi. Uchituuse.
Haji Audu Bisaso ya myuka mukwanaganya w'ebibiina by'emyoga mu ggwanga asinzidde wano n'akubiriza abatuuze b'e Kassanda okwongera okujjumbira enteekateeka y'emyoga kubanga eyambye abantu bangi okwekulaakulanya. Radio Buddu esobodde okwogerako n'abamu ku bantu abaganyuddwa mu nteekateeka y'emyoga mu kitundu ekyo era bano batendereza gavumenti olw'okubaleetera enteekateeka esobodde okubajja mu bwavu.
Nali nga sinaba kuyingira mu kibiina kino eky'emyoga nalina kapito wa 5,000. Ekibiina we kyajja ne tusoma ne tufunamu ssente ne batuwa ssente abatusomesa. Bamba akade kamu n'ekitundu ne nyongera mu bizinensi yange eya mukene. Ne ngenda ku mwalo ne nfunayo mukene. Ne nsuubula ne ndeeta eno mu butale era nsuubuza busuubuza mukene. Era neebaza Pulezidenti Museveni kyokuva weeta pulogulaamu eno fe abantu ba wansi tuli ku nnoobu kati.